hear this.
Shida. Walk on a dream, na ana dream bigger. Semangwe niko ready to go dates. Kila level tunaweza kurelate. Haina mbio, basi tujipace. One of one, hakuna kureplace. Naweza tell kuna vile una taste. Huwezi tell kama hujani taste. Haya basi, cheza nami. Haya basi, cheza mami. Empress ku impress na kile unado. Inabidi take flight baby uko tu. Ikibidi du vile basi nita du. Vile natambua wengine bila tu. Hey
baby, niko na mpango. Maybe kwa mfano, you're mine. Baby, niko na mpango. Mini we wako for life.
Kani thoughts, ninazo kibao. Ukinipita, siwezi tupambao. Kani movie, Wendy Esther. Iwe ni ngoma, nasikie toka fa. Wife material, usha define. Swali sasa, utakuwa mine. Lakini kabla nataka unino. La jioni mina we to go. Kwa raha zetu, zisi tubo. Usi tense mami enda tuna flow. Niko na form, basi tu feel. Kahuna form, basi si tu chill. Siwezi deny ka time ni right. No lie, kwa giza we ni light. Waku kutry, ita be the fight. Wakini try, okay, alright.
Baby, niko na mpango.